ba. Napenda mashilingi manaira pounds. Mali dream efika na die sultan. Malisi ya mtu unangangania. Nasiko na pupa, brother tulia. Brother tulia, tulia. Brother tulia, tulia. Brother tulia, tulia. Brother tulia, tulia. Aiwe tulia, tulia. Aiwe tulia, tulia. Brother tulia, tulia. Brother tulia, tulia. Nikimzungushia baby boy shika chako. Ruma zikianza headline ni jina yako. Lakini ukilalisha mina pita na best yako. Mako, wambu wamebeba utadhani ni yaoko. Nani wa mjengo na nibeba kakokoto. Bra let me see through juu misi pendi choto. Uliza tabahati, shika we side to side. Drop it down, chunga usi slide. Balance kiasi, peleka mbele. Tingiza na utese, hii mambo ina kelele. Shika we side to side. Drop it down, chunga usi slide. Balance kiasi, peleka mbele. Tingiza na utese, hii mambo ina kelele. Napena mashilingi manaira pounds. Mali dream efika na die sultan. Malisi ya mtu unangangania. Nasiko na pupa, brother tulia. Brother tulia, tulia. Brother tulia, tulia. Brother tulia, tulia. Brother tulia, tulia. Aiwe tulia, tulia. Aiwe tulia, tulia. Brother tulia, tulia. Brother tulia, tulia. Heavy shoulder, knees and toes. I got hoes for all your bros. Mademu waka nairo ogopa though. Atafanya vitu jaona before. Sura badai, baba uko na do. Nicole once a month, otherwise utanibo. Na niko na shafka unadai chapo. Hii ni buffet, we serve and go. Ati uko, uko na chalo. Anasema ananijua, me I don't know. Maybe nilipita na ye kampo. Vako za kulimana mkita na bro. Napenda mashilingi manaira pounds. Mali dream efika na die sultan. Malisi ya mtu unangangania. Nasiko na pupa, brother tulia. Brother tulia, tulia. Brother tulia, tulia. Brother tulia, tulia. Brother tulia, tulia. Aiwe tulia, tulia. Aiwe tulia, tulia. Brother tulia, tulia. Brother tulia, tulia.